need to know.
What's up, right?
Of course. I just got a couple things to say.
All right.
See you there. Bye.
Download it from mylovesandmusic.com.
Cherry fingers.
Napapata munisungile katundu.
Iwe mwange Junia, wei mwana wanga wei Junia. Saone kamunga ine Junia, taone kamunga ujaeoda. Iwe mwake Junia, niuze pali mwana wei Junia. Saone kamunga ine Junia, aone kamunga ujaeoda.
Nikalave mwana wanga chini wava, pameso yake imwe chini wava. Kusweta kwake, matu yake. Uno yake yose imwe ni ya Eoda. Uyu ya Eoda wa mene ni kambapo. Ni wa mchechi ya tuzina ni musonda. Ni walimba mufintu uva mupingo. Ama tandiza muzina ya amuye. Ni kalanga mwana wanga chini baba. Pamezo yake imwe chini baba. Kusweta kwake, matu yake. Uno yake imwe yose ni ya Eoda.
Download it from mylovesandmusic.com.